Mr. C-O-G.
Tu wakutulu kampaka kukalo kwa jeje. Osande pata moni ndo kalila kulila daily. I thought you told me you will love me all days unconditionally. Sekundifuta kufeta inenga tumandi kondati. I think it's time that you tell me what I need to know, yeah. Chifukwa zomwe umajita. It's like you don't love me, you don't really care. I think it's better than the funse, better than the funse. Kodi ndi ndeka, ndeka ela di ndeka. Kodi ndi ndeka, ndeka misi ndeka. Muchiko ndi chichi, ndeka nilipo ndeka. Zachiko ndi chichi, ndeka nupanga ndeka. Kodi mesa ndokuidwa, iwe kodi mesa ndi okwatiwa. Anzanga mandi fosa ndi kampaye ndanzo chitika ndili ndeka. Anzanga ama andira, my calls from the lava stika macheza. I can remember last time that you called my phone, mango kuhimila ndeka. I think it's time that you tell me what I need to know, yeah. Chifu kwanza mwe ukuchita. It's like you don't love me, you don't really care. I think it's better than the funse, better than the funse. Kodi ndi ndeka, ndeka ela vi ndeka. Iwe ndi ndeka, ndeka misi ndeka. Uchiko ndi chichi, ndeka nilimo ndeka. Sachiko ndi chichi, ndeka nupanga ndeka. It's been ages since you bought me anything. You know I don't need you to buy me anything. Chifu kwandeka, zambiri ni makwandita. But I'm a woman, so once in a while ni mafuna mamuna zindi njengerera. Kundikulila zindwa zanga zisirira, yeah. I think it's time that you tell me what I need to know. Chifu kwa zomwe uko chita. It's like you don't love me, you don't really care. I think it's better than the funse, better than the funse. Kodi ndi ndeka, kodi ndi ndeka, ndeka nisi ndeka. Uchiko ndi chichi, ndeka nilimo ndeka. Zachiko ndi chichi, ndeka nupanga ndeka.
Mr. C.O.G.